points. Took a point. Kambiyo kijeli mo side band super cut nyole gel ni mo naza ni confuse na okoli mo cause kwa simu yangu calls ni mo hello mna ready ndaka duka mbe mumba tuliza mbuliza mizuka ndaka tura kugasi nombe jisendi ndaka banga iza ku the weekend etikidaye na mgamba mushiri mubana izi zendi ziangi ndaka tamu bangu yo mseni mvivu haendangi hata job hiyo story yake mi nimepiga stop.
Zangu zote manze ziko on top, top. Nye 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 zangu ziko on point. Sasa fimbo ikikam
haiwezi kani point.
What? Nili dream high nikithani niko point. Nika boots on light nikijua niko set. Mwana ume niku up CO2 ku fantasize. Hiyo ndiyo vacho ilikuwa just stop. 1, 2, 3 this a guy with a swag. 4, 4, 4 for the one on point. Yani niko on point kama Obama na Michelle vile wako on top. Kama bottle top. Hey 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 this a guy on point. Yana maintain hustle getting his own car. Living his own life, making his own style. What? He's a guy on point.
Yeah, uko point, yeah. Uko point, cause una shuka, una shep, una drag, una sell. Yeah, uko point, uko point, cause yako moshene.
Point ni kumove crowd kama ma DJ. Wakilenga kumix to bambe na finje. Watupe mugithi ohangala na kilunje. Wakilenga kumix tu warushe inje. Uko point. Hata kama we ni carpenter. Uko point. Kama we ni radio presenter. Uko point. Hata kama we ni news anchor. Uko point. Kama we ni a banker.
Madel Makonda.
Wako point.
Duzi Maboda.
Wako point.
Hoteli na maduka.
Wako point, yeah. Wako point, yeah. Wako point.
Salon vinyozi.
Wako point.
Wako
point.
Bartenders, my waiters.
Wako point, yeah. Wako point, yeah.